Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings, family. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Yep, it's a Friday. You know, we are here on Radio Pulpit, channel 882 on your DSTV, saying your marriage can work. This is Intimate Moments, and I'm your host, Amanda Makabuka. Every Friday is from 10 to 12. We are here to say you can work on that marriage, you can build your marriage. We are saying to those who are not married yet, prepare, be ready, make sure you work on yourself. God will give you the right partner at the right time. Thank you so much for joining us right here on Intimate Moments. It's going to be a great show. If you are not married yet, this show is specifically for you. Please stay tuned, invite your friends, your family, everyone. And go to those WhatsApp groups, man, and say tune in to Intimate Moments on Radio Pulpit. You can stream live to radiopulpit.co.za. Let us quickly go to a song, and we have our guest all the way from Mqebeha, who's going to share her personal experience in finding the right partner. How did she do it? How did she wait? What does it mean to wait on the Lord for the right time? Let us quickly go to a song by Ududu saying Uya Lalela.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community.
Discover an abundance of life. 657 AM.
Welcome to Intimate Moments with me, Amanda Makabuka, right here on Radio Pulpit. You know, every Fridays we have a guest here who God has equipped. Tonight I have I used to call her Usisi. She was my youth leader. Back in the days. I know that uba uyakunceda kakhulu and simbonile ehamba nawe pha kwethu. Mama kwabavu njani? Hello?
Hello?
Yes, uyaphila kodwa mama?
Uyaphila sana sama uba usebenzi ngenceba. Ngicela ubulise.
Amen. Ongayazi ukuthi ngubani kanene umama uGwabavu engowaphi?
Ndingohlobanisa Gwabavu. Ndingumadlamini esiduko. Sisuka kwezalazi seqoboqobo eQonce.
Okay.
Kodwa ke ngokuhlala abazali bebephangela kwelicala, sahlala kwaZakhele, saphinda sizohlala apha eMotherwell. Yeah.
All right. Wow. Ndisandotsho ke mamgwabavu ndithi bana wawuyi youth leader yam.
Yes.
And singabantu abakhule befunda lukhulu kuwe. Yes. Umama Gwabavu ke wahamba watshata. Sasithi ngusisi nozoko. Watshintshwa igama. It was a beautiful experience. Ubona uThixo mama ehamba nawe until wafikelela ekutshateni. Akwakuphelela apho, waqhubeka wangumama umfundisi.
Oh, yeah.
Oh, wow. Mom, Gwabavu, can you take us back and share a journey yako of waiting before you got married?
Yeah, And yake namke bangiphele egama lethu besibizana ngalo Thobeka.
Yes, don't worry, singabizana nayo akho ngxaki.
So, yambo. siko o afike empilweni yami. Ngange question ngimke nangoko because I think kwakupha ngo 2002 ukufundisa kwami. Ngamamkela uYesu. Ngixakeke kakhulu kodwa ke wandinceda uThixo. Wabuyisela idignity, wabuyisela ubuntu. Ela xesha ke uThixo into awanceda ngayo kakhulu. Apho ndifundiswe khona, ndandifundiswe eKapa phantsi komfundisi uCingo.
Okay.
Indlela kwakukhonzwa ngayo akufani indlela ekukhonza ngayo namhlanje. Nabantu abatsha ela xesha sakukhonza almost 6 days a week.
Wow.
Sasingakhonzi only ngolesine kuba kwakuthiwa lisuku lomama. Ulo sikisele, ngolesibini sikisele, ngolesithathu sikisele, ngolesihlanu sikikhwaya yabantu abatsha, ngomgqibelo sikwinkonzo yabantu abatsha, ngicawa khonza. So I think loo nto yandinceda kakhulu ukwakhiwa komntu wangaphakathi. Ndahlala ke ndandaza ke ngokweli cala lalapha ebhayi, nalapha ebhayi ndakhonza kwakuhle. Ihambo ke yokuba single akhange ibe lula. Siyathanda uba ne-understanding yokucimba once usingiswe sicimba ukuthi no-flesh wakho fundiswa kodwa umncedwa kukuhlala kuThixo kube lilizwi elikulawulayo more than imizwa.
Amen. Oh wow.
Ukuhlala kwi-fasting, ukuhlala ekufundeni izwi because kufuneke likoyise regardless what you are feeling or what you are seeing. Kodwa ubambelele kulo yeyona nto incedayo ke leyo ukuthi liphakame izwi nangaphezuzwa.
Yeah, amen. Sure.
Yeah. So umncedile kuThixo apha kwelo cala sahlala and nam I had a personal prayer kuThixo. Anomthandazo uthi I don't want ukuthi igama lakhe lihlazeke ngam. Ta kunzima kubuye loo mazwi. Isithi xa kufika i-temptation ufike because kunamaxesha apha ekholweni wehlela ekholweni sekizibethayo mhlawumbi we are going through something because sometimes usebenzisa especially xa kuyodanele when the things ezikushayayo apha empilweni njengoba ukholwa nje because zikhona i-disappointment eziba khona bakhona imithathu engaphenduleki ngeli xesha olindele ngayo nezinto odila nazo yabo ufika amaxesha.
Yeah.
And then ke ngoku la personal prayer ne-testimony because sasisima thina sesithi ndiyintombi engaphathe ngaphathi.
Yes. Yes.
So ezinto sasizithetha kwakusithi xa kufika ixesha lokuba uze kuthi ukwi-challenge ubumazwi uyike la mazwi ebethethwa nguwe eyisendiphethe kakhulu.
Yeah, sure.
Kwazi ke ngoku kuma uxhathisa because akufikelela kho khona uhamba kwi-tar road ngasendleleni xa usinde because uphila kwi-society enendlela yayo yokuphila and nawe you are part yala society uphila phakathi kwabo bantu. So how uzodibana nabantu abazokushinqela into uyimamele kanti ngexesha uyimamelayo iyakwenzakalisa.
Yes.
Lapho ke ngoku la personal prayer neza testimony zokuma nokungayilizeli ukudibana nabanye abazalwane esinceda khona especially when you are single.
Sure.
Yeah.
Yes. All right, mam kwabavo. And ndiyayithanda into indiphakamela kakhulu lanto boyithetha. Lento ba ungahambi ngemizwa, uhambe ngezwi. That's what carried you kwi-gene yakho. and uyabonakala ukuthi now I'm reflecting indlela wawungayo those days sasikhonza konye yangumuntu wezwinyana uthi noba umile nobusendleni mani uqomba hey intshumayelo yakho iyatsho nje apha ezindlebeni because ubuthethizwe ubuqhutywa lizwe usukubukele ke mama ugwabavu ubawe kunceda kakhulu not just only ekumeni phabathi kwimpilo nje yakho kwihambo nje yakho umuntu ubuze lapha kuwe bekhona into nje amkanayo awusoze uncokole nomuntu nje noba ingumzuzwana angakhanga kube khwinto azawuhamba nayo ezawutshintsha nje impilo yakhe so ungulo mama nje uncedwe ngalondlela ndiyafuna ubuza ke ngoku kule jene yakho mama ugwabavu before ungene apha emtshatweni are there some zikhona i pressures or i comments that you faced from i family friends or even at the church uba ndiyaqaphela mama ugwabavu uchate noko so ngizeza ndombe ziqinileyo uyayiva kwakhona la gama kwakuthiwa ndingothandiwe
onongqovu
uyayiva la nto so ndifuna usixelele nje nge-pressures othe wadibana nazo ne-comments from family from friends ingaba zikhona ezazitshallenja nje le jeni uthe wathi ndiyayikhetha le salvation whether umtshato uyafika whether akafiki ungasixelela nje ngazo to teach umntu ohleli pha odiyo umtshato akade afike ngoko because sinabantu abatsha sebekhulile sebengonongqovu uthi umuntu uyabona bakafiki kulonyaka kumtshato hayi ndiyayeka isalvation mna ndifuna umntwana ndifuna this ndifuna that khasifundise njengejini yakho
yes zikhona kodwa before ndingene kuzo ngiyayithanda ukuyigcinini singaba yokuba and kubalekile kuqala you establish your life with Christ
kuqala
yonto i-foundation umuntu osindisiweyo abe kanti uze kuKristu then whatever uKristu azawuza nayo ibe ilibhasi eyona unkulunkulu uyifumene kuKristu iyanceda lo foundation akunaxesha noba umiliselwa okanye umiliselwanga niyigqitha kwiinto zonke ezifanayo khona pressures kwalapha ekhaya because kuyaziwa mos umntana uyintombazana oziphangelelayo othi ndifuneke kubekho atleast noba kubone ukuthi ikhona into eyenzekayo kuye because ibingaphuma ebazalini kodwa ibiphuma mhlawumbi kubantu abalingana nam abalapha yokuba ayithethi le nto yenzayo then even ngenyenye imini ndandine-conversation nomnye ndandiphangela naye uthi komo thina sithi uthixo uyathetha nathi bona bayazi loo nto and uthi nike ingqondo yokuba uyisebenzise uthi akazi uthixo asuke ngapha azokunika umntu funeke wena uzavele aqale phaa esitratweni kwenzela uba uzokwazi udibana nomntu ngolo hlobo enkonzweni zona iba yilaa nto yokuba ukholwa kangaka khona umfana okubonayo ikholo lwakho ungathathi kukhona mhlawumbi ungenzi kakuhle ngako ungabikho umntu okutshatayo uyabona loo nto ke ngoku ixesha elininzi ke le nto endiyithethayo usathane uyaqwalasela kuqala ukuthi spiritually undavoni because ezi athetha zizanga nje jasi uba kuthethwa ikhona i-motive behind them usathane yena uyabona apho ukhoyo kwileveli yakho mhlawumbi ikhona i-challenge onayo njengokuzoisa umntu ozothetha into ela xesha yabona xa kwi-challenge of some sort uba irritated
yes.
So uthi xa yesifika umntu ethetha afike kumntu onesilonda yayibona le nto arhugule ngendlaa nto ayithethayo normally uba xa uburayithi ubungazoyihoya buzayihleka
yes
ngenxa yelevel okuyo uzoyamkela and ufune mhlawumbi oya. Yeah, what? Sibalisile qala ifoundation yakho because azizongaphosa izinto. Mhm. Mhm. Ngeke qala iyona nto ufuneka uyisebenze empilweni yakho, your relationship yakho no crack.
Mhm.
Yona nto ngedayi kwazi ukwazi ngoku iba iambela. Siyafika ke uthe yo obani basika ngoku ngoku basindiswa ngoku izolo bayasebefika sebekhatha bona hayi bayakwazi ukuthatha. Ibe ngathi wena awuthandazi okanye usho somewhere. Abanye ke badephelelwe i-faith sebe lukholo umntu a-end up esenza nantoni na okanye naye ngoku ezivezi into yoba makabonwe. Kodwa ke indlela ake singosisi esenza ngayo ukuthi sibone siyayazi siyazazi.
Yeah.
So umntu angene kulo line usathana mlinde khona.
Sure. And
sometimes uzothi omnye njengoba kusimile nje ilangi apha ayixoxe omnye ubhuti athi bhuti mani ndiyakucela mani utshatile athi lona ngithathanga athi khawuthoka uncokolise lasisi mangiyisize indaba yakhe khawuncokolise lasisi ukuthi indaba yakhe okanje kumdame mani I was the joke of yonke loo ndawo yayibona le nto but yabona zi-challenge odibana nazo abanye ke umntu oyike okanye angamelani nazo ezo dogu ezo aend up efuna ublenda naye sango sam but the thing is you must focus kuChrist because your price is Christ. Ayingomtshato ayingomsebenzi ayizonto ezo zinto ziza apha ebhek umntu ofuneka ayazi ngoba ukufumana uChrist noba akazifumenanga ezinye sainabo
sure ubufumane uChrist cha
ubufumane uChrist
because uyakwazi uzifumana izinto ungenayo uChrist and azokunwabisa kodwa bunoChrist like uqibelele nje akho nto uyidingayo zona zizi ngamabhaso nje afika nje zikufise kamnandi but akho nto ushota ngayo xa ungasifume nanga. I love what you said, wathi eyona nto ibalulekileyo, your foundation be rooted in Christ. You are not born again to get married.
No.
Insindiso yakho ayikwenzi ukwalify for marriage. Or insindiso yakho ayithengi mtshato. Ayithengi msebenzi. Kodwa utshate kuba wena ufuna uChrist makha yonke enye into nenye it doesn't matter uChrist will provide uChrist uzokufisa kamnandi ngendlela azokufisa kamnandi ngayo because ukudalile wakwazi ukuthi okay umntana nazi izinto endimazi ukuthi zizomfisa kamandi not izinto ozibonayo abanye abantu zibavisa kamnandi na ufune na uva kamnandi ngazo le nto ibalulekileke ngoku to understand yourself to know yourself but ukuze uzazi qale wazi uChrist uzasifumana ke kupha kuChrist
yabona ke le nto ithethayo ndiyichayisa ne-scripture endiyithandayo esipha kuProverbs chapter 5 esithi khona trust in the Lord all your heart do not tend on your own understanding. Indlela yakho yonke isifundeni sakhe. Mhm. Bazochaka bazochaka.
Mhm.
Abanye bazofuna isibindi abanye bazosebenza.
Yeah.
Sazi indlela yethu. Nguye yini yaziyo. So inhliziyo yakho yinikele kuChrist. Ingadependi on your own understanding.
Mhm.
Ungezinye izinto azenzayo wenzela ukudisturba idestiny yakho.
Yes.
Usho kunike uThixo umthembu uThixo ngenhliziyo yakho. ungadepend upon what you are seeing okanye izinto ozivayo ngabantu ukuthi hayi umuntu okholwayo umbona ngale nale umuntu ongakholwayo babe bekhetha izinto nawe ufuna ukubonakala ukuthi uyakholwa then uzamba sengxakeni
ye
ke uyoyazi ukuthi udathi uKristu xa ethetha ngemithathu uthi abanye abadalelwanga abanye benziwe zimeko so you don't even know ukuthi kusukuphi ubekwa ukunikela kuKristu impilo yakho yena uyakwazi ifuthato empilweni yakho kanye in your life uzoba khona because uKristu khona but eyeyakho uyayifumana
amen amen and akudingeki noba uthandaze into babantu mabayeke ezi zinto I'm not control ekubeni abantu bathini uyayivalanto into one control yayo bubombako into icingayo into yenzayo into ithethayo into mawuyithandazele wena into bana mazithi xa sifika izinto zithethwa zisenziwa zingakumuvi ngoba you are rooted man yabona umuntu rooted uthi noba kuthi qi imimoya noba izaqhuthe sinjani but umile uyavuthuza nje uyayiva la that means you are rooted in Christ baza sithethe baza uzenza they are not going to move you let us quickly go to an ad break mamukwabavo siyabuya thank you so much for sharing isitori sakho we'll be moving over to if faith in that waiting on God ukholo lwakho lukusebenzela njani pha nje bulindile nje last week we go to a break
Radio Pulpit 657 AM a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Radio Pulpit, 657 AM. True, authentic. Christian Radio.
Thank you so much for joining us right here on Intimate Moments with me, Amanda Maqabuka. Sibizi ne topic yethu namhlanje sithetha about finding purpose in and marriage in God's perfect timing. Sithetha ngexesha likaThixo namhlanje. If ungumntu omtsha awukatshati uyanqonela utshata okanye bona ukuthi hayi ixesha liyandishiya ngokuve ngabane liyakushiya. This show is for you. Sihleli nomama uGwabavu all the way from eGqeberha. Usixoxela nje ngobomi bakhe njengomntu esithe sambukela ehamba phambi kwethu uThixo emnceda kakhulu. Mama uGwabavu.
Yes.
Ingaba kule process yonke ukholo lwakho lukuncede ngantoni? Likusustain njani?
Yo ngingenade kaphulu ukholo lwami ndingilandi ke mina kothetha yona uThixo nge ndiya interpret inhliziyo yami lento niyizayo kwendiye ndiyithethe ngiyakuyo lo nto kuba bezininzi izinto ebezingangenza ukuthi ngiye kukholwa ba ukumbona uThixo ekunceda in your personal journey.
Yeah.
Because as I have been doing umuntu njani but ngithenethi ngifike kuye nambona enceda lonto indenze ngamthemba. Okay kusifike noba zikhona izinto ezingenzekiyo ngiyazi ukuthi ngiyamala.
Yeah.
Yoni bingceda ke loo nto ndiyazi ukuthi ngiyamazi ngimbonile.
Wow. All right.
Nokuhlala uhlala ungakuyili vele ukuhlangana kunamaxesha ongabe ima akathi inkonzweni
yes yes
but kubana la sigqibo nothixo because ithetha nomnye into omjani sithi ukuba kwakuze umntu mhlawumbi azosifela mhlawumbi endinijikile kodwa kwaza yena uqobo uthi siyabheka endleleni ndazi uba lo yena wazayo akungumntu unguthixo so ukholo kukristu zikhona izinto around wena uyakusustain azizingabikho and awungazifeel ipheni uba sungu pointed uyayibona le nto but ukwazi yena ngapha kwezo nto koku kukuncedayo sing your eyes on Christ and always a perfect ke yena
amen
ucinga ukuthi ucrest situation kulapho barongo khona to be above every situation in your eyes
sure mamuka bavu umhlambi kukho umuntu omtsha omameleyo pha othi bana ewe I am a born again Christian but as a challenges mina ziyanibetha I don't think I am rooted in Christ how do I get to that point of saying now okay now I'm rooted in Christ izinto ndifuneke ndizenzile ndizibone manje izive number yabona ngoku akhonto nonishukumisa
We have the only way that you can know that you are rooted in Christ when he is above your feelings.
Sure. Wow.
He is above your emotion. When he is above of what you are seeing. Because sometimes it disappoints you even with your closest people. And then you need to go to umkhonze uThixo regardless. Once you get to the point of umkhonze ngoku so disappointiwe umkhonze ngoku so uswele kunamaxesha ixesha lokuswela ukodwa uthi andisuki kuwe then your level i-above of what you are feeling because usathane into ayenzayo ubuyamqwalasela ukuthi wavusa i-emotions kuefa kuthiwa sakhe lavuleka wakhanuka so kwasingabantu abenza ngenkanuko
yeah
wanke kufika ukholo it's about ukuthi ukhanukane
yeah
it is about ukuthi izwi lithini
sure
I mean that's just a phuma sahamba singabantu sizikholekthi siya eDurban sohlala ehotel the atmosphere there yayingamvumeli umuntu okholwayo kwakuvela kusomneneka nokuthandaza i-atmosphere ebephaya ebumnandini I had to drag myself up I can feel ukuthi my body is iyayekelela yayibona le nto but andiyazi ukuthi le environment ngaziphatha mina ngokwami ndikruqa ndisiva ukuthi this is against my flesh le ndiyenzayo kodwa as uThixo ndama ndozivalela ndedwa in my own room athixo that's endifikile pha usathane wandithalenja ngomthandaza kuqoba angikwazi ukuthandaza inhliziyo ipha kwababa umnandi nengqondo umntu phaya ithi le nto ayisukuhleli nabantu senizi-isolate ebantwini batsho abantu enizi-isolate ebantwini kwathini alela because I can feel ukuthi the atmosphere is touched by another spirit now
yeah
So yanto ke ngokulento ngithi umntu omtsha ufuneka i-relationship yakhe noChrist should be number one. Ngabizi izinto azifunayo kuChrist. Ingabizi izinto azifunelayo kuChrist. Ungabikho nalamthandazo wena ngizokubiza ke
ligama.
Ungabi nalanto yokuba kuphela imithandazo ithi give me this. Or else now
you're
cooked. Yeah. Yeah. And it's kind of, it's very dangerous. Ungayenza 1, 2, 3. Because I'm telling you, uzokulandela usathana ngawo. Uzokuthetha kuyo, kuthixo kuyo. Athi, ukhe wathi. Your words, even that was a connection, because you love relationship, because you want to serve and please God.
Amen.
So you do everything that you can. Sometimes.
It doesn't matter. Into nendifuna yomna thixo ngenhliziyo yami, but ukuba wena ufuna engeyiyo le lapha enhliziyweni yami, it's fine. I take that route.
Yeah.
Oh, loo nto uthetha ukuthi you are rooted.
Yeah.
Ah, masingene sisi wami emthandazweni. I-role yomthandazo X7 uthixo idlaleke njani before you got married?
Lifestyle yakho ke leyo, especially when ungumntomsha.
Mm-hmm.
Because at that time, lenye ndithi inyama ayisindiswa.
Yes.
You depend upon umthandazo.
Mm-hmm.
La izwi likwazi ukubusa empilweni yakho.
Mm-hmm.
So ngumthandazo lona oqala izwi ngaphandle kwalo, ngaphandle komthandazo, you become a weak.
Wow. Indeed. Umthandazo kwenza ube sensitive. I like what you said. You are sensitive. Even na kuyo environment ozaba kuyo sizi kuyo friends oma uchuze ma uambe nazo, because like it or not, environment kuyo will influence you one way or another. Yabo. Ikona li zokhula, ikona li izofa pakuwe because of the environment othe wazimixa nayo. So, as umthandazo unceda ube sensitive on who you allow in your life, who you block in your life. Not blocking ba awuzomazi umuntu, uzomazi umuntu how to treat umuntu, but ukumsondeza apha abe kwisycle yakho, uyayivela nto. Because abantu abatsha babethwa zezonto, ngabantu abahamba nabo, ba end up umuntu ke ngoku sedivert kwindlela ke ngoku uThixo afuna ahambe ngayo. Looking back, what do you think God was teaching you in that season of waiting?
Oh, that season of Linda, you could call it the inner man.
Yeah.
You could call it Salom to an apparat.
Mm-hmm.
You could call it Salom to quite a couple of times.
Mm-hmm.
Last season, season apho khona uqhotiswa, ukhuliswa, nokumazi uThixo lo.
Mhm.
indlela aziphila ngayo uThixo kuwe nazane ngabantu uThixo
true
odizazele wena
so
ukuthithizele kakhulu because wakhiwa wena at that time
yeah
uyayibona ifuna uzonke ifuna uyizolele ukhiwa wena kakhulu at that time
Wow. And Glendu Teta Funuzole. If we are panicking, you can miss the lesson to fund Sion because you are panicking. Ungameli Papambi. Our young nobles of Fumana were lending Lamele. Our yards nobody lending Lamele, you could plan a Gatti Congo Bombaco, but you just want this and this and that. So it's very important in Dobana. Uzole and just learn and allow God to work in you because God is preparing you for something. So, frustrated, you're gonna miss out on a lot of things and end up ungafundi. That's why I can go ubona abantu xa kufika ixesha leblessing uThixo ayikhululelo blessing amnike but umntu ayimosha adlale ngayo
akakhulanga.
Sure.
There are voices those are within.
Sure.
But if you want to fully do that, you can even open the putting with Tito and the eyes yellow. It's a cool blood journey because it cut itself with destiny or you will reach your destiny. In due time, or you will delay.
Sure.
Or ungafiki.
Sure.
So, ukutrainwa nguThixo phakathi kubalekile because naye uqhelisa ngoba umazi, umashule phakathi kwamazi, azabe nakule journey yakho because awazovalwa la mazi ukuthi angezi kuba kwemisindo sewu. But wena usazi izwi likaThixo.
Wow.
Uyazi likaThixo. Because it may really delete your destiny.
Wow.
It depends on that point.
Wow. Amen. Amen. And ubomba kobonke depends on that voice.
Yes.
Sure. Wow. We thank God, sis. We thank God. Sihleli no Mrs. Kwabavu. Sikalile sangena wasixelela ngebali lakhe sadlula apho. Now we are in the segment of faith in waiting. Sizoqhubekeka ke siye with God's timing in action as well. But before that, let us quickly go to ingoma isuka phako Dumi Mkokstad, the city you saved me.
It's more than radio, it's a way of life. It is 657 AM.
657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.